habka doorasho ee wadankan uu ku dhaqaaqi doono inuu noqon doono midka xisbiyada baarlamaanka xibnaha baarlamaanka ee soo socdana muddo 2 sano gudahood ah inay ku biiraan xisbiyaal saasaa keenaysa oo qasbaysa in hadda xisbiyada la rajisgareeyo institutionada hadda sheeganaya inay xisbiyo yihiin aaday u tiro badan yihiin sharciguna wuxuu dhigaa guud ahaan siday u yihiin in loo rajisgareeyo markaas haddana kadib sharciga doorashooyinka iyo regulationka lasoo saari doono ay caddayn doonto inta noqon doonto xisbi rasmi ah ee doorasho geli karta.